Ngake ukubuza umbuzo namhlanje ngifuna ukuphendula kule ntshumayelo. Umbuzo othi kufanele abantwana baphume nini usonto esikole, kuthiwa usonto esikole bazohlala nathi la kwi-main service. Kufanele umntwana abe ngakanani ukuze simyekise ngale kuSunday School Children's Ministry ajoyine la abantu abadala. Ileyo nto esicabangayo esifuna ukuyibheka ezweni likaNkulunkulu. Kodwa umbuzo ulula ukuwuphendula, ngizophendula ekugcineni. Ngidecide ukuthi ngiwusebenzise esindlela yokusikhumbuza nokusifundisa ngezinto ey'thize maqondana ne-Children's Ministry, umsebenzi wenziwa ibandla for abantwana. Umbuzo wokuqala engizowubuza ukuzama ukuhlakaza indaba ye-Children's Ministry, yini inhloso yayo? Ma sikhipha abantwana ngala sibayisa ngale suke sihlosile, sifisa ukuthi kwenzekile. Okwesibili, leyo nhloso-ke ekukhanyeni sizama ukuyifeza kanjani? Thina wethu ama-method ekukhanyeni esizama ukuyifeza ngayo leyo nhloso, then kuyokugcina umntwana efanele aphume nini, asifu graduate nini ukuze eze ngala enkonzweni leyo. Ngiyacela nani bantwana nilalele, imini uthisha wenu namhlanje kuSunday School lapha i-background yangizwa ngithi celibona izandla kanjani. Funa ningilalele, ngikhuluma nani, angishumayeza abantu abadala kuphela namhlanje, ngishumayeza nani, nilalele. Kuzoba nane-test ngale nto ukuthi nizwile yini. Yini inhloso ye-Children's Ministry? Yini inhloso ka-Sunday School? Sisuke sizama ukwenzani? Cela ke ukuphendula umbuzo wokuqala ngoMathewu 28 uverse 18 kuya ku-20. Lapho kulamavesi sithola inhloso yomsebenzi wonke ibandla likwenzayo. Uma ibandla lihlangana, uma ibandla lidecide ukuthi lenzana lenzini, nansi inhloso inkosi yethu eyasinikeza yona. Ne-ministry yabantwana ayikho ngaphandle kwale nhloso. Matthew 28 verse 18, uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni, ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhathise egameni likayise nelendodana nelikamoya engcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani iy'nsuku zonke kuze kube sekupheleni. Isamari leyo ukuthi ibandla kumele engabe lenzani until uJesu aze abuye. Yonke into esiyenzayo njengebandla kufanele ikwazi ukungena ngaphansi kwale samari uJesu asinikeza yona la ebandleni. Uma kunento esiyenzayo esingakwazi ukuyikhonektha kula mavesi lawa, akumele ngabe siyayenza leyo nto njengebandla. No, ne-ministry ka-Sunday School iyangena la. Ma sifundisa iy'ngane, sisuke sinenhloso yokuzenza abafundi bakaJesu oqinisekiswa ngokubhabhadiswa, njengoba sobhabhadisa abantu namhlanje. Okwesibili, sisuke sifuna iy'ngane ukuyifundisa ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Verse 19, hambani nenze izizwe zonke abafundi, including abantwana kulezo zizwe, abesilisa, abesifazane, abadala, abancane, hambani niyobenza abafundi. Nayi inhloso ye-Children's Ministry. Iy'ngane ayiphenduke ama-disciples, ayiphenduke abalandeli bakaJesu. Amen lapha emuva, ngizwa lapha emuva. Kumele nina kulawo ma-age nikuwona nibe ngabalandeli bakaJesu, nibe ama-disciples kaJesu, nibe abantu abalingisa uJesu, abamlandelayo uJesu. Then uma umuntu eseyilokho uJesu uthi asiyombhabhadisa egameni likayise lendodana nelikamoya engcwele. Ngesonto elizayo, hhayi ngesonto elizayo, kube ngokulandelayo, ishejuli ithe ukuphithana eyijumayelo ngenxa yezinto ey'thize. Kodwa ngifuna ukuthi-ke sikhulume ngokuthi kumele sibabhabhadiseni nabantwana. kumele basize ngesidlo abantwana. Uma ngibuya ngimalalisani ngiyobe ngikhuluma ngalokho, ngisazobonje ukuthi inini. Okokuqala, Children's Ministry ukwenza abantwana babo abafundi bakaJesu. Okwesibili, verse 20, nibafundise ukugcina konke enginyale ngakho. Ileyo ilawo ama-purpose e-ministry yabantwana. Kwabase Ephesus 6, le nto esizama ukuyenza kubantwana, sisuke silekelela abazali kuyona, ngoba uNkulunkulu uyinikeze iyawumsebenzi ngqangi wabazali. Indaba yokwenza abantwana babe yabafundi, bese befundiswa, baqeqeshwe ukugcina zonke izinto uNkulunkulu asiyale ngazo, umsebenzi wabazali. Kwabase Ephesians chapter 6 verse 1, bantwana hloniphani abazali benu enkosini, ngokuba lokho kulungile. Hlonipha uyihlo nonyoko, okuwumyalelo wokuqala onesithembiso, ukuze kube kuhle kuwe, uhlale kade emhlabeni. Nani boyise, ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Abantwana bayalwa ukuba balalele abazali babo. UNkulunkulu yaba-encourage ukuthi balalele abazali babo. UNkulunkulu yanigqugquzela lapha emuva ukuthi abazali benu nizenze izinto abanitshela zona ngokunikeza ipromise, isithembiso. Ipromise anikezwa uNkulunkulu uma nibalela abazali benu ukuthi izinto zizonihambela kahle empilweni. Nizokhula nibe nezinto eniyifisayo, and anizukusheshe nife, anizukufa nibancane, kodwa nizohlala kade emhlabeni, nizoba nempilo ende futhi emnandi uma nibalalela abazali benu. Leyo nto kodwa ine-threat kuyona. UNkulunkulu uma efuna nilalela abazali benu, khona into anithembisa yona, kodwa futhi khona into anisabisa ngayo uNkulunkulu. Uma ningabalalela abazali benu, the opposite will happen. Nizoba nempilo enzima, ebuhlungu emhlabeni, futhi nizofa nibancane, impilo nizoba mfishane. Now of course, akhona ama-exceptions kulesi thembiso, akhona isithembiso esi-absolute ukuthi kuhleze kukanje. Sometimes uNkulunkulu ngey'nhloso zakhe angamthatha umntwana esamncane, achaze ukuthi wonke umuntu oshona esamncane yingoba usuke ngabahloniphanga abazali. Futhi akuhlezi kuchaza ukuthi wonke umuntu ohloniphe abazali, then ke uNkulunkulu umnikeza zonke izinto ayifisayo empilweni. Kodwa generally kuba njalo. Abantu abangabahloniphi abazali uyakwazi ukubabona, noma wawungabazi bese bancane, ubabona sebebadala, uyakwazi ukubona lo, I'm sure le nhlobo engahloniphanga. Uyakwazi ukubona inhlobo yakho lozona ithisha isindala, iyabonakala, ngoba generally uNkulunkulu wenze njalo, even though ekhona ama-exceptions. Ngicela nithi amen laphana kulama-background.
Amen.
UNkulunkulu ufuna nilalele abazali uma nenze njalo. Uyanithembisa ukuthi impilo izoba mnandi, izoba yinde. Uma ningabayela abazali nizoba nempilo enzima. Nike nabona abantu ekuthiwa amaphara, bahlezi kuma-drugs, bahlale emgaqweni, abanye babo benza ubugebengu, basemajele, bagcine bebulewa abantu, beshawa abantu. Isikhathi esiningi banjalo ngoba abazali bafuna ukulalela abazali babo. Ukube umuntu wamlalela umzali, akekho umuntu ongaphetha kulesiya simo if nje wayilalela umzali. Singakhulumi ngokukholwa. Amen. Ngakho ngizama ukunikhombisa ukuthi lesi thembiso uNkulunkulu ashoyo uyasigcina, even though ekhona ama-exceptions athize. Kule nto kodwa kulela abazali hleze kusiza uku-eda ukuthi abazali balalelwa uma bekuyala ey'ntweni ey'ngaphambani nezwi likaNkulunkulu. Ngoba naphakathi kwethu khona abantu abazalwa abazali abangakholwa, abazothi angithi uzwile ukuthi kuthiwa ulalele uyihlo nonyoko, faka nasike isiphandla uze la isamba. Kukhona phakathi kwethu abakhuliswa abazali abanjalo. Izwi likaNkulunkulu ke kwizenzo chapter 5 verse 29 uthi uPetru simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Nga sekuza ekthena abantu bephambana khona noNkulunkulu. Bayangizwa abantu abasha, zangizwa ingane. Sekukhuluma kuleze laba abantu abasha sebathe ukukhulakhulu. Umzali uyagolozelwa. Umzali ayenziwa into ayishoyo ma ekiyala ukuthi wenze into uNkulunkulu athe ungayenzi. Izwi kaNkulunkulu likhuluma kanjalo. Le nto yokuthi abantwana basilalele njengabazali uNkulunkulu uyenze ngenxa kaverse 4. Uverse 4 awuhlukaniseki noverse 1 kuya 3. Nani boyise ningabathuthelisa abantwana benu. Akuthiwa abantwana bakulalele ukuze wenze umathanda-ke njengomzali. Wenze noma ikanjani kubona le nto ibaluleke kakhulu ngalesi khathi lezinto yibhalwa. Ngoba abantwana babengakatshela ukuthi kunamalungelo abanawo. Ubaba wayeyinhloko yekhaya futhi enamagunya onke phezu kwey'ngane zakhe. Wayekwazi ukuyishaya iy'ngane nanoma ingayiphi indlela. Wayekwazi ukuyibophisa iy'ngane ahamba ayoyifaka ejele ngaphandle kwamacala ngoba baxabene nobaba ababophisi. Wayekwazi ma exakekile ngakwezezimali ayidayise iy'ngane zakhe ekugqileni to slavery ukuze athole imali. Wayenamagunya ngisho okuthi ingane ayibulalise uma exabene nayo ingane ingamthobeli. Babenamandla onke okwaba phezu kwey'ngane zabo. Ngakho lo myalo kaNkulunkulu wokuthi abantwana mabathobele abazali ubhalansiswa umyalo wokuthi ninake bazali ningabathuthelisi abantwana benu. Ningenzi izinto eyibacasulayo abantwana, ningenzi izinto eyingekho zinhle kubona or for their good. Akusho ukuthi umntwana fanele aprove yonke into oyenzayo, kodwa zikhona izinto eyingenziwa umzali ezenza umntwana adinwe, agcwale ulaka, aze akhule enjalo eyomntwana ogcwele ulaka. For example, ukuba strict kuze kweke, ukuba nemithetho engenasidingo emcindezelayo umntwana, ukuba umzali othanda ukulawula yonke into, wonke amadithevu umntwana ezwa ukuthi ubanjwe ngesandla sensini. Sonke siyakwazi ukuthi kunjani ukuba njalo. Abasebenzi bayazi kanjani ukuba nemanager emicromanagerayo, akuphefumuleki. Nomzali uyakwazi ukumthuthelisa umntwana ngokuthi abe umzali onjalo, noma abe umzali omneglectayo umntwana. Ubhizi ngayo yonke into, akanasikhathi sezinto zomntwana. Umntwana ukhula abone ukuthi nginjenjenje ngilinyazwe wena, bese kugcwala lolu laka uNkulunkulu angafuni lube khona. Nani boyise, khuluma nobaba, ngoba obaba abanejonga lokuqapha ukuthi ekhaya yonke into ihamba kahle, nabantwana bakhuliswa kahle, noma omama belekelela. Kodwa i-accountability, uNkulunkulu uma efika ezobuza ukuthi kwenzekani emndenini, uyobuza ubaba. Indaba yokukhuliswa kwabantwana akusiyo into yomama amadoda angangeni kuyona. Ithina madoda esinejoka phambi kukaNkulunkulu lokuthi abantwana bethu bakhuliswe ngendlela engabacasuli. Kodwa mangekelo verse 4, nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Nibondle, nibanonophalise, nibenze bahlondlobale. Akakhulumi kodwa ngokokudla, khona amavesi akhuluma ngokokudla. La ufuna sibanonophalise bakhule ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Ukuyala udiscipline, okuchaza ukwesaba ukwenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu, wesaba ulaka kaNkulunkulu, uthanda ukwenza okuhle kuNkulunkulu ngoba ufuna imvuzo uNkulunkulu ayithembisile. Abazali obaba ikakhulukazi nomama belekelela abakhulisa iy'ngane zabo bayigqinishe, bazondle, bayifunze indaba yokwesaba uNkulunkulu nokwenza kahle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Amen. Okwesibili kuthi nokuqondisa kwenkosi. Ukuqondisa is the instruction, imiyalo kaNkulunkulu. Le nto yokwesaba uNkulunkulu i-achievewa ngokufundisa. UNkulunkulu sibhalela incwadi abazali kufanele bayiunpacke le ncwadi ey'ngane zabo, bayigqishe ey'ngqondweni zey'ngane, bayifake ey'nhlizweni zey'ngane, bayiyale iy'ngane zabo ngale nto. UNkulunkulu mayefundisa u-Israyeli, u-Israyeli ezongena eKhanani, uthi kuJoshua le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakhe. Akube isona iyona into ekhulunywayo lapha ekhaya lakho, uthi uzuyibhale kuma-post endlu yakho, nifundisane yona nabantwana bakho uma nivuka noma nilala noma niphuma noma ngena. Iyona inkulumo yasekhaya le ney'ngane. Abazali banelo joka lokuthi bazondle iy'ngane zabo ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi. Uchaza ukufida ingqondo yengane, ukufida inhliziyo yengane, ukufida umphefumulo wengane, njengoba kuthiwa ibandla liyondliwa ngezwi likaNkulunkulu, nabantwana bayondliwa bazali ngezwi likaNkulunkulu ngokuyala kweNkosi. Amen. Ake sihlale lapho kancane singadluli masinyane. Umntwana akakhuliswa ngesinkwa kuphela, kodwa nangawo wonke amazwi ehla emlonyeni kaNkulunkulu. Uyakhumbula lo vesi, umuntu akayophila ngesinkwa kuphela. Nomntwana unjalo. Ma ngisho kabuhlungu, sengifuna ukubagudla kabuhlungu abazali khona bezozwisisa le nto. Ngiyakithi umntwana akafani nomdlwane. Umdlwane uthunyelela ukudla uright umdlalo, awushodi ngalutho. Umntwana akasinjalo, akakhulisa umntwana ngokudla kuphela. Akakhulisa umntwana, sengikhuluma ney'nsizwa nobaba, ngesondlo kuphela. Awuthumeli imali bese uthi kwanele, ngoba leli vesi liyanqaba. Uthi uvesi 4, boyise bondleni abantwana, hayi nje ngokudla, hayi nje ngokugqoka komzimba, bondleni ngokubayala nokubaqondisa okuvela eNkosini. Yiyo leya nto ebesithi iyi-purpose children's ministry. UNkulunkulu ufuna abazali babenze abantwana abafundi. Igoal ye-parenting, igoal yokukhulisa abantwana, uma umzali ukukhiqiza abafundi bakaJesu. Indlu yakho iyifactory yama-disciples kaJesu. Uma uNkulunkulu ekunikeza abantwana, ukunikeza umsebenzi nethuba lokwakha abalandeli bakaJesu bezizukulwane esilandelayo. Amen. Ngakho thina njengabazali abakholwayo, asiphileli, asiphelenteli ukuthi abantwana bafunde, baphase, babe nemisebenzi, bagane, babe nezindlu ney'moto bese beye esihogweni. Sikhulisele ukuthi abantwana baye ezulwini, noma kungabhutsha lokho okunye kwasemhlabeni, kodwa akungabhutshi lokhu kubazali. Ibandla-ke liyalekelela kulowo msebenzi lowo, bazalwane, ngoba ibandla njengoba kuthiwe asenze izinto zonke abafundi bese siyabafundisa ukugcina yonke iNkosi siyale ngakho. Mayefika umzali, simenze umfundi yena umzali, bese siyamfundisa ukugcina yonke iNkosi siyale ngakho, including ukuthi yenze abantwana bakho baba bafundi ngemzali, njengoba nginiyala nje namhlanje. Nomntwana mayefike naye, nomntwana sinomyalo ofanayo, yenze izinto zonke abafundi, nalabantwana benze enkonzweni, sobenza abafundi bakaJesu nabo. Bese nabo siyabayala ukugcina konke iNkosi siyale ngakho, especially ukuthi abalalele abazali babo. So-ke we minister to the whole family njengebandla, kodwa senza into efanayo kubona bonke abantu. Ngakho ungaqondana nabantwana, esikwenzayo ukulekelela abazali, ngoba abazali ibona abanomyalo wokuqala wokwenza iy'ngane zabo zibe abalandeli bakaJesu. Thina njengebandla we-partner nabazali, masiyise iy'ngane ngale, suke zama ukulekelela wena emsebenzini okowakho uNkulunkulu akunikeze wena. Amen. Ingakho kufanele ube ne-interest nokuthi kufike kwenziweni, kufundwani, kuthiwani. Uyabona ukuthi ingane iyabamba, iyakhula kule zinto ey'fundiswayo, ngoba kahle kahle ijob yakho, job yakho. Cela u-amen kubantu abazele. Amen. Noma ibaba kodwa iyiqiniso, uzobuyibona ukuthi udigesta kanjani, kodwa iqinisa kithi. Amen. Unomsebenzi wokwenza iy'ngane zakho zibe abafundi bakaJesu. Ekukhanyeni-ke yini enye engingayibala indlela esizama ukuyenza ngayo le nto le. Ngicela ukuvule kwabase Roma chapter 10 la. Uphendula lo mbuzo. Ukuthi ekukhanyeni siyenza kanjani le nto yokwenza iy'ngane zibe abafundi silekelela abazali. Umqondo-ke, umqondo ngqangi engifuna ukunika wona kulo mbuzo lokuthi benziwa kanjani abantwana babe abafundi, ukuthi iyodwa indlela bonke abantu ababa ngayo abafundi bakaJesu aziningi. Iyodwa for abadala nabancane, sonke sisindiswa ngendlela eyodwa. Ayikho indlela especially othisha ba-Sunday school. Ayikho indlela especially yokwenza iy'ngane isindiswe ehlukile nabantu abadala. Ibuye khona i-misunderstanding yokuthi uma kusayiy'ngane kufanele kube nama-programs athize azokwenza iy'ngane isindiswe angafani nalawa awabantu abadala ezifuna amasango ahlukahlukene okungena embusweni kaNkulunkulu. Khona isango elibhalwe adults only, khona isango elibhalwe under 12s kuphela. Akusilo iqiniso, lilodwa isango longena embusweni kaNkulunkulu. Thina esibadala singena ngalo, nabantwana bangena ngalelo sango elifanayo embusweni kaNkulunkulu. Lelo sango ileli elichazwa la kuRomans 10 uverse 12 uya ku-17. Ngokuba akukho mahluko verse 12 phakathi komJuda nomGriki. Akukho mahluko phakathi komuntu ozalwe ka-Israyeli nozalwe ngaphandle kwa-Israyeli. Akukho mahluko uma ngi-apply indaba phakathi komuntu omdala nomuntu osemncane. Akukho mehluko phakathi kwanoma ubani emhlabeni. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, amaJuda namaGreki, abadala abancane. Futhi ubacelele bonke abakhuleka kuye, noma ingabe bancane noma ingabe badala. Yawuthi verse 12, iyodwa indlela for bonke abantu ukuthi beze kuNkulunkulu. Verse 13, mayichaza indlela. Ngokuba bonke, noma bebadala noma bebancane, abakhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa. Iy'ngane njengathi sonke kufanele ziyoyincengela kuNkulunkulu ukuze zisindiswe. Kumele zikhuleke egameni leNkosi, zicele uNkulunkulu axolele izono zazo khona izosindiswa. Nyangizwe lapha emuva usamkulala elikandisa elika. Uma nifuna ukuya ezulwini ningayi esikhobhweni, nifuna ukusindiswa, kuzomele nimcele uNkulunkulu nina. Abazali bengakwazi ukumcelela, kuzomele wena uthandaze ucele uNkulunkulu ukuthi akakuxolele izono zakho, ngoba unazo izono futhi ziningi izono zakho. Kunini nje ongamlaleli uma wakho nobaba wakho? Kunini uqamba amanga wenza okumbi kwezinye iy'ngane? UNkulunkulu uyayibona zonke lezo zinto, futhi uNkulunkulu uyisele esihogweni ngenxa lezo zinto. Uma ungafuni ukuya esikhobhweni, ufuna ukusinda uye ezulwini, kuzomele ukhuleke egameni leNkosi, umcele uNkulunkulu ukuthi akakuxolele, akusindise ezulwini zakho. It's in amen lapha emuva.
Amen.
Yes. Ayikho enye indlela bazali, abantwana basindiswa ngendlela efanayo nathi. Verse 14, kepha bayakhuleka kanjani kulowo abangakholwanga nguye na? Abantwana kuzomele baqale bakholwe nguNkulunkulu. Kuzomele nimkholwe uNkulunkulu, anikwazi ukuthandaza nje emoyeni. Kufanele nizwe ngoNkulunkulu, nikholwe uyena uNkulunkulu weqiniso, bese niyamcela ukuthi anisindise. Bayakholwa kanjani kuye bengazwanga ngaye na? Abantwana kuzomele bezwe ngalo uNkulunkulu weqiniso, khona bezokwazi ukukholelwa kuyena, bese bayakwazi ukumcela basindise. Niyangizwa lapha emuva? Sanibuwalenalenali nambishumayela kuwanda kumina. Kuzofanele nilalele uma kukhulunywa ngoNkulunkulu, nizwe ukuthi uNkulunkulu ubani, uNkulunkulu unjani, uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu ufuna senze kanjani. You have to know God. Nina abazali benu abakwazi ukwazi uNkulunkulu on your behalf. Wena you must know God for yourself. Umazi kanjani uNkulunkulu? Ngokulalela makufundiswa ngaye uNkulunkulu. Kumele uzwe kuNkulunkulu especially indaba yevangeli ukuthi umuntu usindiswa kanjani bayamuzwa kanjani ungekho oshumayelayo na that's why we come into njengabazali njengebani wena mzali abantwana bakho ngeke beze kuNkulunkulu na ungabatsheli ngoNkulunkulu ayikho imagic eyenzakalayo umuntu ngaphambi kokuthi asindiswe kumele acele insindiso kuNkulunkulu kumele akholwe kuNkulunkulu kumele ezwe kuNkulunkulu kumele atshelwe kuNkulunkulu ngakho kuzomele kube khona obatshelayo sizama ukwenze njalo uma sibakhipha siyasibayisa ngale ukubatshela lethu kaNkulunkulu nevangeli ngenhloso ukuthi bakholwe bakhuleke bese bayasindiswa ngomusa kaNkulunkulu verse 15 bayashumela kanjani uma bengathunywanga na uNkulunkulu uzomele aqale asithume ngaphambi kokuthi sizokwazi ukushumayela makabongwe kuNkulunkulu ngoba usesithumile vele hambani nenze izinto zonke abafundi nanko yise ningabathukuthelisa abantwana kodwa nibondle ngokuyala nokweluleka kwenkosi leyo imandate imission esinikezwe uNkulunkulu uNkulunkulu sewenzile uverse 15 sekufanele thina senze uverse 14 oholela kuverse 13 no 12 ninami bathanda uNkulunkulu sesithumile ngakho thina kufanele senze bese siqhubeka noverse 15 njengokuba kulotshiwe ukuthi yeka zinhlangakanani iy'nyawo zabashumayela iy'ndaba ezinhle yeka zinhlangakanani iy'nyawo zomzali otshela iy'ngane zakhe ngoJesu hayi umzali otshela iy'ngane zakhe nge-mathematics kuphela azikho zinhlelezo umzali otshela iy'ngane zakhe ngemali kuphela nempumelelo yasemhlabeni kuphela lezo zimbi lezo y'nyawo ezinhle iy'nyawo ey'thandekayo emehlweni kaNkulunkulu noma ngabe ayinamenekyo zinhle kuNkulunkulu iy'nyawo zomuntu ohamba ayotshela abantu ngoJesu including abantwana bakhe zinhle iy'nyawo zothisha basande esikhulu amen uverse 16 kepha abalilalelanga bonke ivangeli uku-Isaya uthi inkosi onkosi kubani owakholwa ngumbiko wethu na kuyenzeka-ke sesikwenzile bangcwele esifanele ukwenza thina abantwana bangamlaleli uNkulunkulu bangalaleli ivangeli le passage ikhuluma ngokuthi umuntu usindiswa kanjani ayikho blind ekutheni umuntu kuyenzeka goloze zonke izinto zenziwe kahle kuyenzeka abantwana babe disobedient kubazali babo kuyenzeka abantwana bamgolozela uNkulunkulu sesibafundisile ngayo uNkulunkulu kuyenzeka kube njani nisakhona lapha emuntu lithi leli vesi abanye benu bayanqaba ukulalela uma betshelwa abazali babo ngoNkulunkulu abanye benu they refuse to obey othisha bakaSunday school nxa bebatshela ngoJesu uNkulunkulu knows about labantu abanjalo uyazi uNkulunkulu ukuthi abanye benu bathi ngiyangiyenze leyo nto enhliziyweni yakho noma bengasho ngumlomo and uNkulunkulu gave you a warning ngabantu abanjalo uthe ma umlalela umzali wakho kuyoba kuhle kuwena uphile kade ezweni ma ungambele umzali ugolozela nothisha bakho kune-punishment yalokho yokuhlupheka nokufa usemncane kodwa there's something worse than leyo uNkulunkulu ayenza kubona bonke abantu abamgolozelayo who refuse to listen to izinto uNkulunkulu ayishoyo ebizwa ngokufa kwesibili ufa double uma unqaba ukulalela uNkulunkulu uNkulunkulu ukulahla kwi-lake of fire la osha khona forever and ever nxa urejecta ivangeli ezizama ukufundisa lona ngakho kumele ulalele ivangeli uvese ifunisho njalo ukuze uzokwazi ukucela insindiso uNkulunkulu uNkulunkulu akusindise verse 17 ngakho-ke ukholo kuvela ngokuzwa ukuze kuvela ngezwi likaKristu nayi isamari ye-children's ministry ukuthi siyenza kanjani kukhalime ukuze abantwana bakholwe njengoba sifuna bakholwe baba bafundi bakajesu kumele bezwe izwi likaKristu ngakho sibafundisa izwi likaKristu amen engifisa ukuzwe endlela engcizela ngayo isimplicity yakho ukuthi abantwana basizwa kanjani ebandleni. Ayikho imethodi ehlukile, ayikho into elandwa somewhere ka-Department of Education e-colorful, e-bold ezokwenza abantwana bethu bamazi uNkulunkulu. Abantwana bethu bazomazi uNkulunkulu ngendlela sonke simazi ngayo uNkulunkulu, bazomele bafundiswe iqiniso ngoNkulunkulu. Isimple kanjalo iministry yabantwana. Kodwa le ndlela yesibili yakhumbula uJesu wakhulume ngayo uthe nxa abantu sebeyabafundi bamele ukufundiswa ke ukugcina konke asiyale ngakho. Ngifuna ukukhothela iverse la kwiZenzo 20 eliyisibonelo sale nto eyenziwa yenziwa uPawulu. KwiZenzo chapter 20 uverse 20 wakhona uthi uPawulu ukhuluma nama-elder ebandla lase-Ephesus, e-Efesu. Uthi bona angizange futhi ngikugweme ukunitshela lokho okuwusizo nokumfundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Angizange ngikugweme, I did not avoid ukunitshela lokho kuwusizo kahle kahle. Yonke into profitable mina, yonke into ebengamsiza nginitshelile yona, ayike ngingodlele yona. So in addition to ukufundisa abantu ivangeli, batshele yonke enye into futhi abantu ezobasizake. Senze njalo abantu abadala nakubantwana, senze njalo konke okuwusizo kumuntu wakho wangaphakathi ukuze usindiswe, ubekezele ensindisweni, uthele iy'thelo, uze ungene ezulwini. Sokufundisa khona la nangale ku-children's ministry, sokuzozwa kusabalalwa, kunatshwa, befunda ngayo yonke inhlobo yey'toli, kutshomulwa lapha, kutshomulwa lapha. Senze uverse 20 wezenzo 20, senze uverse 20 kaMatthew 18, sibafundisa ugcina konke iNkosi siyale ngakho. Verse 26 la wezenzo 20, ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi anginacala egazini labo bonke, ngokuba angimgodlelanga lutho ukuba nginganitsheli konke okuyintando kaNkulunkulu. Ngiyafakaza nje ukuthi anginacala egazini lenu, ngoba nginitshele konke okuyintando kaNkulunkulu. Indaba yentando kaNkulunkulu nokuyizwa nokuyenza indaba yegazi. It's a blood issue. I-issue ye yokufa nokuphila, indaba yokuthi wenzani ngolwazi onalo ngentando kaNkulunkulu. Uthi uPawule, ukuba ngimtshelanga ngabe igazi lisezandleni zami, ukhuluma ukuthi umuntu ongamlayela uNkulunkulu uyafa bese ephinde efa futhi ngokulahlwa esihogweni. Ma uPawule njengompostoli umshumayeli angazange azamtshele konke okuyintando kaNkulunkulu, uNkulunkulu yokuza igazi lakhe kuyena uPawule. Lo muntu uze wabhubha, Phawule, ngikuthumile kuyena, bewuthulelele ungamtsheli. Kodwa nxa umtshelile, then igazi lakhe liphezu kwakhe. Niyezwa lapho bantwana emuva? Ma ngingamlalela uNkulunkulu kunegazi, meaning uzofa times two. And wena who will be to blame for ukuya kwakho esikogweni uma kungazange umlalele uNkulunkulu? Kunjalo nakuthina nabazali. Uthi ngo 27, angizange ngimgodlele, akukho engikubambile ngangakusho, ngoba ngisaba ukuthi abantu abazukungithanda. Ifilosofike le for preachers khona mameni lapho lelakhona leliyana ngalo. Ifilosofi for bashumayeli, akukho engikugodlile, ngoba uma ngingeke ngakusho iminikelo izoncipha. Angigodlanga lutho ezothi uma ngiyisho baphunguke one by one. Cha, angigodlanga lutho ukuba nginganitsheli konke okuyintando kaNkulunkulu. The whole counsel of God, Genesis to Revelation, Matthew to Revelation, ngizame ukuntshela yonke into nami engiyaziyo, kusho njalo uPawule kulabantu base-Efesu. Ngakho ngimsulwa uma nina nigcine nifani esikhokweni mina innocent ayikide kanjalo yena nami ngizama kanjalo ekukhanyeni la remain service nangale kubantwana ayikho into esingayisho uNkulunkulu ayishilo esicabanga ukuthi izoba usizo amen naye into engifuna ukugcina ngayo kwi-method yethu echaza ukuthi ngoba phokuzwala sengathi yonke into iyafana kanti abadala abancane pho niyikhiphelani iy'ngane kanti nisikhonisela ney'ngane uma kuthi yonke into is the same izwi lenkulunkulu-ke liyasifundisa ukuzama ukusiza umuntu ngendlela yena angasizakala ngayo abantu abafani uNkulunkulu uyasifundisa ukuyi-adapt-a indlela esifundisa ngayo to iy'dingo zomuntu ngeke into engithazayo awukho amen wenze kahle ungathi amen uma ungakezwa isoda ngithazele ma ucabanga nje ngebhayibheli uqobo lwayo ibhayibheli itestamente elisha libhalwe ngesigreek angizuyakwazi lokho kodwa labantu ababhala itestamente elisha bamahebheli amajuda abhala itestamente elisha mostly kukhona ama-exceptions ambalwa kodwa balibhale ngesigreek ngoba abantu ababebabhalela babengasizakala kahle ngesigreek if balibhala ngesihebheru khona abantu babengeke basizakale ngakho ba-adapt-a i-language to i-audience uyayibona leyo ma ubuka u-First Corinthians 3 noma ungayami uzokufundela kune-concept laphayana yokukhetha ukuthi abantu ubafundisani uthi uPawulu verse 1 First Corinthians 3 nami bazalwane ngangingakhulumi nani njengabantu bakamoya kodwa njengabantu bomhlaba nje abaseyinsana abaseyama-infants abantwana abancane kuKristu ngakubuzisa ubisi anginiphanga ukudla okuqinileyo ngokuba nandingakakulungeli yebo namanje andingakulungeli uthi uPawulu khona izinto angayifundisanga eKorinte ngoba babengeke basizakale ngazo noma ziyiqiniso wayiyeka waqala ngey'thambile ngoba babesabantwana enkosini kukhuluma ngabantu abadala ukuthi nakubantu abadala uya-adapt-a ukuthi ubafundisa ini kanjani ngokuthi banolwazi olungakanani already nguNkulunkulu yezo leyo nto so ku-biblical uku-adjust-a indlela oshumayela ngayo depending ekutheni ushumayeza bani i-biblical uPawule khona la kwizenzo okwabaseKorinte uchapter 9 uthi ukhuluma ngendaba yokuba iyona yonke into okubona wonke umuntu ukuze abasindise abantu esifundele masinyane le passage ethe ukuba yinto verse 19 ngokuba nakuba ngikhululekile kubo bonke phethwe ujesu mina ngiphethwe umuntu kodwa ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi ngayithobisela phansi kwaba bantu ngenza izinto ngendlela abafuna ngazo ukuze ngikwazi ukubazuza veswini kubajuda ngaba njengomjuda ukuze ngizuze abajuda kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho mthetho kamose nakuba mina ngingekho phansi komthetho ukuze ngizuze abaphansi komthetho kwabangenamthetho abantu abangenamthetho kamose ngaba njengongenamthetho kuma-Gentiles noma ngingesiyo ngenamthetho kankulunkulu mina kodwa ngiphansi komthetho kakristu ukuze ngizuze abangenamthetho angifikanga ngiwumjuda phaqa nazo zonke into zobujuda ngifuna ukuzozenza la ikorinte no nga-ajusta ngaphila njengani ngoba ngifuna ukuzuza mina abasekorinte verse 2 kwababuthakathaka meaning theological abantu abangakalazi iqiniso banonembe ezobuthakathaka ziningi into abanga-understandi ngonkulunkulu ngababuthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abantu niyayizobanqwezi nakubantwana senze nje na siyazabuma ukuthi abantwana babengahlala la balalele le language ekhulunywa yinina u-hardcore standard 10 we-language mhlawumbe abazi ukubuza okuningi abazi ukusizakala ake sibabuyisele eceleni sikhu kulumo ae o u abanga ba understand we vocabulary nje singaka into eneyiningi uya understand everything you show sometimes abantwana banane subculture abantwana abafani nathi kwezinye ikhathi mhlawumbe bayasithanda nesilungwanyana esidlisanyana nine ningasifuni masifune mhlawumbe uzwakhethe namagama bona bashaya isilungu esingasuka umphathi laphayana bayathanda nathi usicorrecte laphendle ayi bashiwo njalo mhlawumbe siyangenako isilungu ngale ka-children's ministry ngoba bazozwa kahle ma usishutheka naso kancane angazi ukuzibeka sunday school kodwa bantwana awukwazi ukubashumayeza ngendlela eshumayeza ngayo umuntu omdala bazogedwa okunye bangakuzwa nendlela abafundisa ngayo abazi ukuhlala abantwana for 45 minutes bakuthazelwe nje izofanele ubuye ulethe into yokudweba kuzofanele babuye basukume barawunde mdlalwe inini ebafundisa le nto kuzofanele kube nento abayibonayo ngoba basiya abantwana indlela abafunda ngayo ayifani nendlela yomuntu omdala yingakho-ke sibakhipha kubantu abadala sibafundise eceleni sizame ukuba yikho konke kubo bonke ukuze ngayo yonke indlela sizuze abantu sibazuzele kujesu sifuna basindiswe ngakho sibafundisa ngendlela abazoyizwa nayo ileyo ifilosofi ye-children's ministry into abayifundiswa iyafana kuhluka nje ukuthi siya-understand ukuthi asizukwazi ukubafundisa ngendlela esifundisa ngayo abantu abadala bese-ke sibabuyisele ecebini awukho omunye umagic nomkilingwane ne-complexity ekhona ekutheni iy'ngane zenziwane umaziswa ka-sunday school zifundiswa lento nawe efundiswayo leli ivangeli olizwayo leli ibhayibheli olaziyo kodwa ngendlela abangakwazi ukuyizwa bona njengabantwana amen pho-ke bagraduata niningi sibona nini ukuthi sekufaka abantwana beze ngapha yabona into engiqeda ngisho beyenza kube lula ukuphendula lo mbuzo ngoba kahle kahle ayikho into eyahlukile okwahlukile nje ukukhula komqondo ne-development ye-personality yomntwana mhlawumbe manje usengakwazi ukuhlela ndawonye achazelwe aze ivocabulary isikhulile usiyawazi amagama uma kushumayelana usezokwazi ukunisa uthinithini ngakho asisekho isidingo sokuthi ahlale ngale ey'ngane ey'ncane akezeke ngala ngakho zizama ukujaja uso nje umntwana ukhule mase engakanani amabandla amaningi abona ukuthi mhlawumbe la ko-age 13 grade 7 kanjalo umntwana usuke esekhulile naka-education yabona ukuthi kubakhona into eshintshayo umntwana umaesekulawo magrade nawe nje uma ubuka njengomzali khona into eshintshayo la 12-13 years endlela umntwana abehavior ngayo acabanga ngayo acommunicate-a ngayo ngiyashintsha from the end yomntwana mhlawumbe ungathi 14 noma uthi 11-10 i-age is not a big issue i-issue ukuthi umntwana uzosizakala ma iza ngapha versus ukubangalini ekukhanyeni-ke leyo age siyisese la ku-13 years grade 7 umntwana mayithi 13 noma eyaka grade 7 sithi akaphume ngale eze ngala ngoba sesicabanga ukuthi usengafunda njengathi sonke ngendlela esifunda ngayo amen yonke leyo nto kuphendula nje lowo mbuzo lowo ngakho-ke laba bathi 13 bakhona engibaziwe ngizobabona ukuthi basebe sikhulu sebengasayi ngale sebesala la bona noma bonke abathi grade 7 sebengasala la inhloso nokucabanga kusuke kuyilokho uthenda ngizamalaizeke sengiyathandaza yini inhloso ye-children's ministry yokufundiswa kwabantwana ukuthi abantwana basindiswe bese bayakhula enkosini njengakusonke indlela esikwenza ngayo ekukhanyeni sibafundisa ivangeli njengobonke abantu bese sibafundisa ukugcina konke izwi lenkulunkulu elisiyala ngakho njengabo bonke abantu siyazama uku-adapt-a indlela esifundisa ngayo kube indlela abantwana abazokwazi ukuyizwa ngoba siyakubona lokho ebhayibhelini baphumane nabantwana ekubeni nabantwana bezelakubantu abadala la ku-age 13 no-grade 7 ilashilume khona ekukhanyeni ukuthi sibakhiphe abantwana ngokuzayo ngizophendula umbuzo wokuthi sibabhabhatisa nini basidla nini isidlo senkosi kumele sicabange kanjani ngaleyo nto maqondana nabantwana asiye emkhulekweni.